House of Hits.
You can't. Don't care about mwine. Kuchana, kuchana.
Kibu inside. Paskava nyoli nyoli.
Aba madega no tsemba.
Iwe. Kupala rider. Don't care.
Mwine.
Iwe. Wapia chanda na che.
Kuchana, kuchana. Wada wada tonight sila pachano. Kusani sabatu.
Choco.
Busadi busadi kusama pachalongo poli ana badeto nice la pachalo kusani saba tu
kebo
infuanga tsadi na mwateloka desani saba tu infuanga tsadi na batoloka te papa na timbitsi ni busy
we
ni busy desani saba tu
Choco. Banda baby do, in case in a shady la, let me know.
No.
We can't get. Do mama do chala chika tuta.
Do chiki tutu chat katumba.
Ana bade tonight sila pachalo. Kusani saba tu.
Choco.
Kenya Bokonko.
Right. I bend my colon and knife. And down for the violence in knife. A team full of pen and panemisa. Neo pumuna matasa panaisa. Anko kelo kolane filundu. Kolona yad prisha milungu. Apena na katanska kawalungu. Ati pampe na kepembe shalaka mungu. Sa kusani semfumu. Nemise pela mona munenga budiumu. Galomba wasilunda for you mu kusane chapa mokabili shidiumu na backup ya mama munu bafumu silenga ndepe na kabili budiumu komanda modis anko tuchiri
lete lach
YM kenti puka na klopo chmuaba move print we city TC
basha boys
DJ Martha Kaps kutsara kutsara.
design.
DJ Webista, Unayo, SK.
1, 2, 3, Atole Buk. Kale kale nigga tu wali musha ben. Apa fit shaki pele to ben. You know me, Kopat, right down.
Sepente ni guys, Ikatak.
Watu Mr. Fuck Ben.
Rips, exclusive.
Kambi Sam.
Wadidi Onalepo Blani Mushimba
Eskid
Bakankoyo
Bafro Kata
Mwali Bomba
Kaza Power
General Tony
Daiga Sako Celeb Niko Jazz
Alka Beats.